wenaba wasana abafumbi bamba itambagala waliwe kyalemye abawasana abafumbi bamba itambagala waliwe kyalemye mwanguweko omusale wonko oyo okuzika nze mpulira nenyiye abafumba abakutuka emisana n'ekiro ezembaga zifiira ki kwate omuntu n'ayiwa bwati ensimbize kwayagala mpeta n'aleeta n'ab'emikwano awo ne bajjula empaka n'enyuma kyokka essanyu mu maka ate nerimu epena likoma mbugole omukazi olufumba emyaka gibeena olwo n'atandika okulwala ebirwadde lwadde by'okumukumu ensimbi n'oyiwa ng'ojanjaba mukwano gw'omugole gw'oyina ntiraatera awone bw'obuuza ku mukyala w'ebiyimbe bimulya nti bajja bange bandoze ate awo n'omuggyayo ku kitanda emulago n'otwala mu masabo omuganga akkambirawo olutalo ogw'oliko ky'omukazi ajja kufa ho mujja wa muli bubi amuloga tamweguya amwagaza ttaka awo nno n'omutoolera ensimbi n'omuwa omuganga n'azirya ng'ono omukazi ekimuluma kimanyi kyayina tayagala kuyogera mutwe gwange nnafunye ekiwuka ekyeddalo nze genda kubalangira sikukina ekiwuka ekyakazole kyenfunye ekyeddalo maama ekyeddalo ddalo ekiwuka ekyomumutwe ekyeddalo kaagiweeka baabayita abalwadde mwenna temwekisa mugende mubakamme ng'omunywe ku ddagala eddagala libeerayo buliwe ekyetigonyola obwongo ne budduka maama ekyeddalo bulira ekyeddalo ddalo ekiwuka ekisena bulira ekyeddalo mulimu ekyeddalo dalu 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 lwala toyagala kuyogera ne munnoowo n'amanya lwaki ng'olwadde toyagala kuyogera ne munnoowo n'amanya kyono nno omukazi oba omusajja gwe nnina yalinnya mu kaveera notandika onnoonyereza engeri gy'obeerawo obulamu tebukulwa obanga walinako bbaawe mabega naye nga yakufaako kyokka ng'olumba olwamutta tolumanyi ng'olubuusabuusa notandika olwalirira omusijjo gwa kabi ogw'olutentezi lwaki togendako mu kyuma emulago ne bakukebera be bakizuula nti n'ebiwuka byalimu nga naawe byebikusoya siraba nsonga lwaki toŋŋamba mmanye bwe nalinnya mu kaveera netandika onnoonyereza eddagala erijuna ffenna ne tulinywa ne tuwangaalako nga n'abaana bwe bakula era ne basoma ne tubategekerawo awe basigala be tuba tuvuddewo posa ate mulimu n'abaami abazibu omukazi n'amutya sebo ate mulimu n'abasajja abakambwe omukazi n'akutya ng'akimanyi banaakugamba omusibirako oba oli ku bibyo kuba ne bw'omugobanga ebiwuka byalimu era naawe bikubeeramu sebo wange omugobanga ebiwuka byalimu era naawe bikubeeramu fa basajja tugwira nnyo abakazi abawedde ng'era bannamwandu bwe tulaba ddi funa olususu lwalina ne tugenderawo n'abamu ne batufaako era ne tumanya kyokka ne tusirika muyiga okwogerangako nti omukazi eyafa nagenderangawo nabagambye edda nnafunye ekiwuka ekyeddalo nze ŋŋenda kubalangira sikuki n'ekiwuka ekyakazole kyennina maama ekyeddalo mulira ekyeddalo ddalo ekiwuma eky'omutwe mulira ekyeddalo mulira ekyeddalo nyala obwomu ne budduka kati nja kubalangira muyiga okwogerangako omunywe ku ddagala eddagala libeerayo kaagiweeka baabayita abalwadde mwenna temwekisa mugende mubakamme ng'omunywe ku ddagala eddagala libeerayo n'abasajja muyigeetamu okwogera kirimu kyansena nabagambye edda nnakunywa ekiwuuka eky'omutwe kiringa kyandiga buliirwe ekyetigonyola obwongo ne budduka awo n'entandika maama ekyeddalo eddalo ekiwuuka eky'omutwe buliira ekyeddalo maama ekyeddalo ddalo nga kinyogotola buliira ekyeddalo mulimu ekyeddalo ddalo 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 lwaki mwagala mufe nga ensimbi ziweddewo abaana basigaze eki lwaki mwagala mufe nga ssente ziweddewo abaana basigaze eki omuntu n'osiriikira olumumbe lw'omanyi mbootya kuswala laba ate bwalukweka munna mujjanjaba ssente ne zoonooneka sooba oba ojjanjaba ng'omanyi kyojjanjaba ensimbi zigenda ntono eddagala eriweweeza olumbe libeerayo emyaka n'egitambula ne mulabirire zaddere mulina kuba sente ziberawo obeera okimanyi nti abasawo bampima nywaddoozi yammeka n'okola bajeti buli sente z'ofunye engezi olumbe ziberako kisinga lwozikwata n'ozissa mu masabo ng'olumbe sirwa mu ssabo abakazi mwesuulamu n'akazole n'eddalu tyamayembe gantuze muliraanwa ne mujja wange oli bw'olina banzitira ddala wanaleka kutabudde ne bano b'olina ate naye n'akufaako n'osigaza ziiro ng'omukazi toyinanga ne sente ziweddewo baana bandikuyambye nga ng'abuddewo yabayitanga balogo mikwano gya bandikuyambye nga abuddewo yabayitanga balogo kyokka nga yali amanyi ye gye yayitako teyaleka yaziikayoko amaanyi g'ekisajja gampedde ku byendabye ŋŋenze kubuula awaka nabagambye ddala nafunye ekiwuka eky'eddalu eky'eddalu muliwo eky'eddalu ddalu ekiwuka eky'omutwe kiringa kyandika muliyo kyetigonyola nantabanguka muliwo eky'eddalu kaagirweka baabayita abalwadde mwena temwekisa mugende mumaka mmengo omunywe ku ddagala eddagala libeerayo sikukinekiwuka ekyakazole kyennina mulimu ekyeddalu muyiga okwogera nga kontolumbe lwanzena muyiga okwogera maana ekyeddalu ddala kiwuka